Chigambo nkwagala omuntu waba kusimye ne waba kulimba tekikyuka. Leka nze nkugambeko sirina kyakkola, lino kugamba mama kwagala nnyo kubanga nasiima nnyo. Oba omukwano guta zenavanda ku nsi Sunday, my feeling really never goes my yawning heart.